kuaga.
Kuna muda na tamani ni kuro, usimpende mwingine, ila mweza kwa mimi, sizani tampata mwingine. Kwenye shida furaha tuwe wote, zita kuwacha niamini, yani wewe na mimi, tufe tufukiwe chini.
No mana, no mana, nampenda.
Supu supu bandama, kama majina tuama, kwako
I love you baby by show, na wachoma pensi la moto. Sumu weka mbali na watoto, macho macho maukoto. Ananipenda bado, nampenda bado, kumwacha bado kidogo.
Meneja Henry
kwa shima, akwa respecti big boss and fight wenga. Akwa respecti meneja Pacheco. Aku respecti sebuah kiri si jam cekerea. Nakubali sana wanangwa 10.4 finger. Nakubali sana transporta chiba kwa shima. Wanangwa moro town, moro finger, moro area, moro finest tea. Yeah, yeah. Lomukani za big boss.
Diblo one, Diblo one, Diblo one touch.
Home in Somali. Abukira Pablo Escobar, Super Madame.